Nikafikata Kings Music ikaanza kuvuma, nikapata na jina tena Mola Noma, nijipata mavumba, nina vita kubwa sana, sije mele kuyumba.
Excuse it.